Maskani vyuma vimekazo toto mishi mishi kwenye dance kama depo Young city navunyuka na wakausha Sky limit yote maisha Sometime inakesha kama popo Nafanya kama zari sina ndoto Nasikiza tu kelele za watoto Makuzi mepasho michosho Kiwashe tekero Mambo vipi obrigado Kiwashe tekero Mambo vipi obrigado Kwanja kama milione Lay back sinione Atuna baru get it on eh. Oh yeah, oh yeah
Mitani na saka era Niko mitani na saka era Niko mitani na saka era Mitani na saka era
Oh money
Mitani na saka era
Oh money
Mitani na saka era
Oh money
Mitani na saka era Mitani na saka era
Toka na kuwa na waza niwe tajiri Nimiliki mali ni itwe mungu wa pili Nishafanya nyingi dili Doli langu kubwa pale mtawa pili Sasa ndo boss na nina mane nyingi Paka na kufa sitokata wingi Nazichezea paka niwe dingi Haswa hizo dola geto ninazo nyingi Sikai kizembe madu watawacheka Sakeni hela kama jama alsembeka Ona mizigo bado inabebeka Leo na ito boss na naito mane meka
Kwanja kama milione Lay back sinione Tuna baru get it on eh. Oh yeah, oh yeah
Mitani na saka era Niko mitani na saka era Niko mitani na saka era Mitani na saka era
Oh man
Mitani na saka era
Oh man
Niko mitani na saka era
Oh man
Mitani na saka era Mitani na saka era
Show, hey, show mina waza mahera
oh, yeah,
City after city mina waza mahera
oh, yeah,
Sule na zingua mina waza mahera
oh, yeah,
Kama Paris minawaza mahen Show after show minawaza mahen City after city minawaza mahen Sone na zingua minawaza mahen Kongo kama Paris minawaza mahen
Mitani na saka hera Niko mitani na saka hera Niko mitani na saka hera Mitani na saka hera
Oh man
Mitani na saka hera
Oh man
Mitani na saka hera
Oh man
Mitani na saka hera
Saca ela